urumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Aho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru tuheri muri Niger, aho leta y'icyo gihugu ishinja urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga gufata ibyemezo bidakwiriye muri dosiye y'abanyarwanda 8 bari bakiriwe n'icyo gihugu ku masezerano cyagiranye n'umuryango w'abibumbye yo kubatuza. Ibi bikubiye mu ibaruwa uhagarariye Nigeri mu mategeko yandikiye urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga, aho asaba umucamanza gukuraho icyemezo yafashe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima yasomye ibikubiye muri iyo baruwa ateguriye inkuru.
Maître Aissa Touzada ugaragaza ko ari uhagarariye leta ya Nigeria muri iki kibazo. Muri inyandiko bigaragara ko ari yo kuwa 25 y'ukwezi gushize kwa mbere, arasobanura ku cyemezo cyo kuya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize w'2021 cy'urwego rwasigariye kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga ishami rya rusha gitegeka leta ya Nigeria kwisubiraho ku cyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kidakuye kandi kinyuranyije n'amategeko. Icyemezo gishyirwa mu majwi n'icyafashwe n'umucamanza w'urwo rwego Chiondo Masanche Joseph. Nyuma y'iminsi ine abo banyarwanda bahawe igihe kitarenze iminsi 7 yo kuba bavuye ku butaka bwa Nigeria, iyo yaje kongerwa igera kuri 30. Icyo gihe nta bisobanuro byatanzwe ku mpamvu leta ya Nigeria yisubiyeho ku masezerano yo gutuza aba banyarwanda, uretse kuvuga ko ari impamvu za diplomasi, no kuvuga imibanire y'ibihugu. Icyakora kuri iyi nshuro Maître Aissa mu nyandiko ye ibijyanye na diplomasi ntiyabitinzeho cyane, nubwo yavuze ko izo mpamvu leta ya Nigeria ifite uburenganzira bwo gukomeza kuziceceka. Ahubwo yavuze ko hari amakuru yisa y'ibanga rya leta bamenye yuko kuba ku butaka bwa Nigeria kwabo banyarwanda bishobora guteza intugunda n'umutekano muke mu gihugu, na cyane mu bihe nk'ibi hari ibibazo byinshi by'umutekano muke biterwa n'ibikorwa by'iterabwoba. Uyu munyamategeko muri inyandiko ye ntawe atomora ngo agaragaze ukurenga ku masezerano kw'abari bakiriwe n'igihugu ahagarariye. Nyamara akagaragaza ko ingingo ya 6 mu gika cya 3 cy'amasezerano Nigeria yari yageranye na Roni yemera ko mu gihe abakiriwe barenze ku mategeko y'igihugu, cyane cyane arebana n'ibisabwa batujwe mu gihugu ku buryo buhoraho cyangwa se mu gihe bagaragaje kubangamira ituze rusange, Repubulika ya Nigeria ibimenyesha umwanditsi w'urwego, hanyuma binyuze mu biganiro hagafatwa ingamba zikwiriye. Maître Aissa kandi ikomye urwego gufata ibyemezo bihuteho rutabanje kumva leta ya Nigeria. Yongera rwikoma gukoresha nabi nkana ingingo ya 28 y'amasezerano arushyiraho. Uwavuga ko iyo ngingo umucamanza yifashishije ategeka leta ya Nigeria kwisubiraho ku cyemezo cyayo itegeka ibihugu gukorana n'urwo rwego mu bijyanye no kugaragaza imyirondoro no gushakisha abakekwaho ibyaha, kwegeranya abatangabuhamya n'ibimenyetso, kurwoherereza inyandiko zikenewe, guta muri yombi no gufunga abakekwa bari ku butaka bwabyo, kimwe no kuboherereza urwo rwego ngo rubaburanishe. Bityo akavuga ko muri izi ngingo zose ntaho bigaragara ko ku bijyanye n'aya masezerano urwego rwasigariye kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwemerewe guha amabwiriza leta ya Nigeria. Umunyamategeko wa leta ya Nigeria kandi arikoma abo banyarwanda kudakurikiza inzira yo gukemura ibibazo iteganywa n'amasezerano yo kubatuza muri Nigeria. Uwavuga ko abo bihutiye kwiyambaza urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga, nyamara ayo masezerano ateganya ko ibibazo byavuka byerekeranye nayo bigomba gukemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro cyangwa se mu bundi buryo bwumvikanyweho. Bityo agasoza avuga ku cyemezo cy'umucamanza gitegeka leta ya Nigeria kwisubiraho ku mwanzuro yari yafashe cyafashwe mu buryo buhutiyeho, kandi kuba ingingo ya 28 y'amasezerano ashyiraho urwo rwego ubwayo yarakoreshejwe nabi, umucamanza akwiye gukuraho icyo cyemezo. Iki gisubizo cya leta ya Nigeria kije mu gihe umucamanza w'uru rwego yaherukaga kandi kongera gutegeka iki gihugu guha abanyarwanda ubwisanzure bwo gutembera mu gihugu nta nkomyi mu gihe bagitegereje ko hafatwa umwanzuro wa nyuma kuri iki kibazo. Ni nyuma yaho abo bari bamenyesheje urwo rwego ko aho muri Nigeria babayeho nk'imfungwa ndetse bambuwe ibyangombwa bari bahawe bakihagera. Mu gihe iminsi 30 yari yongeye kugiha abo banyarwanda bari bahawe cyo kuguma muri Nigeria na yigana ku musozo kugeza uhara cyarujijo kuhabo bagomba kwerekeza. Leta y'u Rwanda binyuze mu mvugizi wayo wungirije yari yabwijwe rya Amerika ko u Rwanda rwiteguye kubakira nk'igihugu cyabo. nyamara yaba bo ubwabo ndetse n'imiryango yabo yiganjemo ababa mu bihugu by'Uburayi ibyo kujyanwa mu Rwanda ntibabikozwa.
Noneho tujye mu Burundi, abagore bahagurukiye kurwanya umuco wo guharika. Byifashe bite muri komine Kayogoro, intara ya Makamba? Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Desire Hatungimana arayitugezaho.
Bamwe mu bakenyezi bo ku mitumba imwe imwe igize iyo komine ya Kayogoro baremeza ko iyo ngeso yagabanutse cyane ugereranije no mu myaka iheze. Ibyo bikaba byavuye ku gutanga inkuru igihe cyose babonye ikitagenda neza aho baherereye. Bamwe muri abakenyezi baremeza uno munsi kwa gahengwe kabonetse.
Muri iyo minsi twebwe twacwaragowe, umugabo yaraguharika kandi itongo ari ritoye, abana bakamarana. Jyewe nakubwiye yuko ndi mukurambere kandi umugabo yaramaretse. Umugore w'ubwira kabiri yaciye atabana ariko nasize ndabaretse. Ubu rero ndabishima cyane kubera kuko abariko barakura cyane nawo bari mu nyuma zanjye barorohewe kuko atakiri kugira abaharika. Ko abaharika baratuzwa cyane ni ukuri bakubahiriza uwanditswe.
Icegera cy'urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Makamba aremeza ko iyo ngeso yari yaratse indara mu ntara ya Makamba, anamenyesha ibyo bariko barakora kugira iyo ngeso ituzwe burundu.
Umukenyezi w'imboneza turakunze gutanga impanuro mama nama tujya turagira ko iyo tubonye nk'umugabo yinjije uwundi mugore bagiye kubana mu nzu kanaka, ijo turaheza tukabibwira abatware kugira ngo uwo mugore uwo mukobwa canke bamwirukane kuko tuba dusanzwe tuzi yuko yaciye mu mategeko n'uwundi mugore.
Abariko bakora ayo makosa barahanurwa kugira bisubire ko ariko iyo nzira yo kubicisha mu nama n'ingingo yanse amategeko araheza gakora abananiranye bagahanwa. Ibyo bishikirizwa n'urongoye zone ya Kayogoro.
Ubwa mbere ingufu twakoresheje twarabahanura, hanyuma uwemeye kumuheba akamuheba biciye mu mpanuro, udashobotse abyemera naho twaramuhana by'ukuri bishimishije kandi yava ngaho adusinyiye avuga yuko atadusobanura n'uwo mukenyezi. Hanyuma uwo mukenyezi nawe icyo twakora twaramutekereza tukamusubiza iwabo, hanyuma umugabo nawe nyene tukamusubiza iwabo.
Umunyamabanga ntayigayezwa mu biro vya komine Kayogoro ahamagarira abanyagihugu bo muri iyo ntara kurikanura kugira babishobore abahanura kwamabaraba uruje n'uruza rw'abantu bagendera mu kibano bakamenya abari bo n'ikibagenza.
Akamudutera abenegihugu nuko boza bararaba uruje n'uruza rw'abantu kuko haramakaye intwaro yahimirije yuko banyumba 10 bagacimbiri baho imitumba titoho bafise umuntu aje bakamwandika bakamiyavuye bakabona indangamuntu ko ari umusore nuko ari umugabo. Abenegihugu nuko boguma barikanuye bakaguma ku kibiziterambere baraba nico kintu cyose soza konona umubano na cyane cyane biciye mu bitugu hari gacanke gucikiza.
Iyo ngesero yo guharika yibonekeza muri iyo komine ya Kayogoro ikaba yatewe ahanini n'abagabo baza bava mu zindi ntara nka Gitega na Karusi babagiye kurondera ubuzima muri iyo komine. Abagabo bagacaye abagore babo banditswe bakabana n'abandi bakabiri batazwi imbere y'amategeko.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika, ni umwanya wahari ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikaze cyane wo uteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 bice bitatu FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye Christine mfatanyije na mugenzi wanjye
Anisa Bino Mukunzi. Murabyumva ko iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuyoborwa n'abakobwa gusa.
Sabi, amakuru y'iminsi.
Amakuru ni meza rwose, nizere ko nawe umeze neza.
Niko bimeze. Reka duhe abakunzi bacu ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Sabi, mu kiganiro cy'uyu munsi se turaganira kuki?
Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se muri make ijambo dukunze gukoresha baba muri ghetto. Hari bamwe rero mu bavuga ko bidakwiriye, abandi bakabona ari ibisanzwe. Turaza kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye muri iki kiganiro tumenye icyo babitekerezaho.
Ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa cyangwa umuhungu bafata umwanzuro wo kujya kwibana, kuba muri ndigenga nk'uko bamwe bakunze kubyita cyangwa se kuba muri ghetto. Muri izo mpamvu harimo kwiga akazi n'ibindi. Nubwo ariko ibi ari ibisanzwe bibaho, hari bamwe mu bafite ishusho baho umukobwa wibanye muri ghetto, aho usanga abantu bamwibazaho ndetse bamwe bakabihuza no gukemanga imyitwarire y'uwo mukobwa. Ubundi rero hano iyo tuvuze ghetto ubusanzwe ni inzu nto iciriritse ishobora gucumbikira umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu batari benshi gusa ariko iyi nzu akenshi ibiherereye mu mujyi
yego aha kandi usanga umubare munini w'abantu bihuza no kunanirana ndetse ugasanga ishusho sosiyete hakuba umuhungu yakibana cyangwa se yaba ghetto itandukanye n'iyi umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu bihugu nk'u Rwanda bitaramenyerwa cyane ku mwana w'umukobwa yajya kwibana ariko buriya nko mu Burayi akenshi ugejeje ku myaka 18 ababyeyi nabo barabigushishikariza
yego rwose akenshi umukobwa afashe umwanzuro wo kwibana usanga hari abumva ko agiye kwigenga bityo bigatuma agira ingeso mbi zitandukanye
aha kandi nituvuga kwibana kenshi hari igihe ubona amahirwe y'akazi kure y'iwanyu tuvuga ise wenda utuye mu ntara ubonye akazi Kigali biragusaba kuza kuba hafi y'akazi n'izindi mpamvu zitandukanye ziragusaba kuza gufata inzu kaba wibana aha rero ugasanga igihe umukobwa afashe uyu mwanzuro bamwe mu bamukikije bumva ko bidakwiriye kuba yakibana
mu kiganiro cyacu turaza kumva icy'abantu benshi babitekerezaho ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibana muri ghetto ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto
mugenzi wacu Noel Manishimwe rero yaganiriye n'abaturage bo mu turere twa Kirehe na Kayonza reka tubumve
Ndiye mukobwa uri muri ghetto na bintu byinshi mwibazaho kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe ahantu wumva haguhaye amahoro niho ugomba kuba ubwo ukifatira imyanzuro y'uburyo ugomba kubaho no kwicunga
ariko abakobwa nabo barwanya muri ghetto afite impamvu muri ghetto umuntu ajyamo ari ukwibaba umwe byamunaniye
ariko abagabo cyangwa abasore bahita bumva ko yabaye baba bumva yuko nyine avuye iwabo hari imico wenda yahunze nk'ababyeyi bamwirukanye akavuga ati kambe ngiye ariko abandi bo bagahita bumva yuko yagiye mu burayi
umukobwa agiye muri ghetto bo tumufata nk'indaya ni ukuvuga ngo buri umwana wataye ababyeyi hari imico agenda abasha gukura hanze itandukanye ariko nabo nanone ndivuge ngo bose niko babindaye bitewe nuko buri muntu wese ari ubuzima bayakuriyemo butuma ashobora kugenda gafata ghetto urugero buriya umwana ashobora ko yarakuza abona iwabo hari amakimbirane ya makimbirane akabasha gutuma umwana ari buhunge akavuga ati ikiri bu mama horo nuko ndibugende nkajya mu nzu yange nyine
kuba muri ghetto harwa aba muri ghetto kubwa akazi kawe harubwo ubushwe ufite intego ariko mu rugo utabona akanya kubwa ababyeyi babi ukajya muri ghetto kandi ukagira intego
ngemba mbona ari uburaya kuko aba yarananiye ababyeyi umukobwa uba muri ghetto hari jya aba yarananiranye umwe ajya muri ghetto akabura n'amafaranga ahitamo umwuga w'uburaya
ahanini umukobwa kuba muri ghetto hari igihe bituruka ku makimbirane abera mu miryango nk'ababyeyi bagahama bakimbiranye n'abarwana ubwo yabona ubwo buzima bumunaniye akajya muri ghetto
akenshi urabona harya bari umukobwa ugenda agataha igihe ashakiye bwije noneho wabo bamubwira nabi akumva bamufashe nabi nawe akajya gushaka ghetto ye
umukobwa uba muri ghetto njyewe mbona atari uko bera uburaya ahubwo ari ugushakisha ubuzima nko kuri iki gihe gihe umuntu aba yarize akabona akazi ari umukobwa akakabona ahantu kure bigasaba ko ashaka ghetto yo kubamo kugira ngo akore akazi neza kahareta
biterwa n'impamvu yari hari ukuntu nshobora gufata ghetto d'umukobwa ku mpamvu z'akazi kogosha gusuka no kwigisha uri umwarimu ariko hari no gufata ghetto ari uburyo bwo kuba warananiranye n'ababyeyi oya ntago nawe twabacira yiteka
Reka dushimire mugenzi wacu Noel ndetse nabo baganiriye aha mwimviye ko hari aba bafata nk'ibirara abandi bakabafata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'icyatumye bibana cyane ku mpamvu zitera kwibana ari nyinshi
dukomeje n'ikiganiro cyacu ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2022 cyangwa se kuri 07/87/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM.
Reka twakire Christella atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo. Christe ndabona umeze neza cyane.
Yego meze neza cyane namwe ndabona mumeze neza.
tugeze muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo by'abatwandikiye. Rero hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko ivuga ku bakobwa bibana. Kwihuse Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati nta kibazo bikwiye gutesa kuba umukobwa yatura muri ghetto. Kuba yagira imyitwarire mibi biterwa n'uwariwe. Ikibazo si ghetto kuko hari n'ababiwabo ariko bakananirana. Nahirambo na Kenny uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati ubundi umukobwa ufashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto abagamije kwicuruza no kwiba. Iki cyari gitekerezo cya Kenny. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umukobwa yajya kuba muri ghetto ntibikwiye guteza impungenge kuko muri iyi minsi bidusaba gushakisha. Buke rero uburara bwa mutwe w'ubukora ntabwo abikora kuko yibana n'utahi wabo arabukora. Dukomeza Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati kujya muri ghetto biterwa n'impamvu zitandukanye ahubwo ghetto yoroshye ubuzima mu buryo bw'imibereho. Ubu nibwo butumwa mumaze kudusangiza ariko mwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira.
Christella arakoze cyane namwe mwatwandikiye mwakoze cyane ariko se Christe wovuga iki kuri ingingo byaba byarakubayeho se cyangwa uwo byabayeho?
Anje nzi uwo byabayeho nzi mfite inshuti zibana muri ghetto kandi mbona imyitwarire yabo ni myiza kuko nanjye mpamya yuko uko umuntu yitwara waba ubiwanyu waba bo yibana imyitwarire uzagira izaturuka muri wowe ntabwo izabishingiye ngo nuko wibana. Kwibana ntabwo ari byo bisobanuye ko uzahindura uwuriwe. Oya nge nuko ndi kubyumva.
Yego uko niko Christella abyumva. Reka mbibutse ko icyari ikiganiro ejo muteza amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto mu ndimi z'amahanga.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM.
Ibitekerezo bitangwa n'abaturage bo mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba twaganiye nabo muri iki kiganiro byumvikana mu kudahuza kuko bafata umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu nzu ntoya wenyine mu cyo abenshi bazi nka ghetto. Hari abavuga ko ari uburara, abandi bakabyita uburenganzira n'ubwigenge budafite icyo butwaye. Ese ubundi Sabi, wowe waba hari icyo ubiziho? Mbese wowe ubibona gute?
Njyewe rero ntabwo nibanye ariko mfite inshuti zanjye zibanye. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuko twaraganiriyeho kuri iyi ngingo. Hari umwe rero wambwiye uburyo nyirasenge yamubwiye ati ni wowe mukobwa dufite ntabwo dushaka kukubura. Mbese byaramugoye kubumvisha ko nta kibazo kandi mu by'ukuri yarabonye akazi kamuhemba neza.
Hari rwose n'umubyeyi utabikozwa. Mu gihe hari abane abakobwa bivana mu nzu zimenyerewe nka ghetto bavuga ko bibasunikira kwishora mu ngeso mbi zitandukanye ariko kwitonda Clarissa wibanye muri izi nzu mu gihe cy'imyaka 8 avuga ko byose biterwa n'intego wihaye kandi ko iyo ukomeyeho bikugeza ku rwego rwiza rw'ubuzima. Ni mu rugendo rw'ubuzima bwe bwa ghetto yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo.
Ghetto ni izina rizwi cyane n'urubyiruko ndetse hari na bamwe mu babyeyi barize. Ahenshi mu Rwanda rimenyerewe ishatse kuvuga inzu zikunze kuba ari nto zigizwe n'icyumba kimwe, uruganiriro n'icyumba kimwe cyangwa se ibyumba bibiri kuko hari n'abahitamo kubanamo. Kwitonda Clarisse ni umwe mu badamu babaye muri ghetto mu gihe cy'ubukobwa bwe ndetse ayibamo igihe kinini kingana n'imyaka 8. Aha aravuga uburyo byamugendekeye ubwo yanzuraga kwibana bitewe n'akazi yari abonye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye.
Ku rugero nkanjye nkigera muri ghetto naravugaga nimva mu kazi nyuma y'akazi ndakora utundi ajya mu masuku yo mu rugo. Akenshi wenda ntago yari iminsi yose, yindi minsi ndajya ku rusengero twageraga amateraniro nimugoroba. Ese nyuma y'ibyo ngibyo ukumva wenda hari umuntu uguhamagaye ati kakazi ko katarangiye akakubwira ati ese ko ntaherutse kukubona tubonane dute tuganire gute? Ikintu byagiye bimfasha ni ukwihisa nkavuga nti no, izi saha ngomba kuba ndi mu rugo kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ejo akazi k'ejo nzagakore neza.
Mu buzima avuga ko yahuye n'abarebera imyitwarire ye mu yindi ndorerwamo
kubwo kwibana mu nzu
no mu muryango ubugeramo buri wese abafite impungenge avuga ati uribana ubahariya wenyine nta wundi muntu mubana ese ubu ngubu ntago bizatuma wenda wahinduka karara cyangwa bizatuma ujya mu bundi buzima hakaba hari umuntu wagufatirana amagambo y'urucantege yo ntabura yuba muri ghetto akenshi hari giye bakwitiranya bakavuga bati umukobwa ungana kuri ya kucyaba muri ghetto ese so uburyo bwo kugira ngo abone uko abana n'abagabo cyangwa abone uko abonana n'abandi mu buryo bworoshye cyangwa ajye agira igihe cyo gutaha mu masaha ashakiye
gukorera ku ntego ngo nibyo byafashije Clarisse gusohoka mu buzima bwa ghetto gitwari
iyo we hari intego wihaye ukavuga uti hari ikintu nshaka kugeraho urumva wenda ugiyeyo mu buryo bwo kwiga njye nagiyeyo mu buryo bw'akazi hari ujyayo mu buryo bwo kwiga ariko byose ukavuga ati intego yanjye ni ukora wenda kugira nzagere kuri iki n'iki cyangwa ngiye kwiga kugira ngo maximize mbone amanota yanjye bigomba kugenda gutya hari ingamba ugenda ufata
kuri ubu ni umubyeyi ufite urugo ruhamye ndetse akaba abayeho neza aragira inama tanga muri rusangi
hari ubuzima bw'ishuri hari ubuzima bwo gushaka nyine ubuzima bitewe n'akazi hari imibereho abagushoka bo ntibabura icyambere ugira intumbero kavuga uti ubuzima bwanjye ndashaka ko buvaha wenda mu myaka 5 mu myaka 6 ndashaka kugera ha mba kwirinda ngo mba kwiyubaha kuntu ubona ubuzima bw'umuntu busandaguje ukabona nawe ubwe nta murongo ukabona abaho nk'uyu munsi gusa
ndamushimiye cyane kwitonda Clarisse mwiyumviye uburyo kuba muri ghetto ntacyo bitwaye igihe wagennye uburyo buhamye bwo kwibamo ndetse n'uburyo ushobora kuganza ibicantege na moshye nyindishimwe honore mu kiganiro ejo
Kristi reka dushimire honore ndetse na Clarisse kwitonda ati biterwa n'intego wihaye ariko nanone by'umwihariko n'icyo ushaka Ati igihe cyose uzi ikikujyanyemo niba ari ishuri ukamenya ko ari ryo rikujyanye nta kindi mwumvisha uburyo rwose byamugendekeye ndetse n'inama atanga
yego rwose ikindi kandi ati nubwo wenda buri gihe atari buri wese wibana kubwa impamvu nziza cyangwa se wenda ngo havemo ingaruka nziza kuko hari n'abahuriramo n'ingaruka zitandukanye nko gutwara inda ndetse n'ubwo burara ntabwo bivuze ko muri rusange kuba umukobwa yakwibana bisobanuye burara cyangwa se imyitwarire mibi ngira ngo twumvishe ko yiyibanye kandi bikagenda neza ntagire ingaruka mbi ahuriramo nazo
dukomeje n'ikiganiro cyacu ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2/32 cyangwa se kuri 07/87/14/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ni ikiganiro cyo mukomeje gukurikira gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto. Kristi dukomereje kuyihe nkuru.
Mu kiganiro cyacu twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibanye mu gihe kigera ku myaka 8. Twanashatse kumva aba bacumbikira ese bo babona aba bakiriya babo ari bo bakobwa bibana biba bimeze gute. Kumva inkuru ya mugenzi wacu David Etimana waganiriye na Hakizimana Antoine ufite amazi akodesha ukandi abaza bamugana cyane ngo nabakobwa
nitwa Hakizimana Antoine nuye muri uyu murenge wa by'Imana muri aka karere ka Ruhango iyi ngiye ni business nakoze nafashe umwanzuro nubaka inzu ndavuga ati no muzabukuru zanje nzabe ndi umusaza witeze imbere ndi kugaburirwa n'ibyo nakoze ku bantu bo gucumbikira bo ncumbikira buri cyiciro umuntu wese ushaka inzu nitaye kugira icyo umpa amafaranga ngo uhinze abakobwa barahari kuko kenshi nkunda no gucumbikira urubyiruko cyane
kubera icyo ukunda gucumbikira urubyiruko
kubera ibigo by'amashuri biri naha bigabana taha hari abaturuka impande n'impande baje kwiga muri ibi bigo nk'abacumbikira ariko abakobwa nibo mbona benshi bakunda kuza kubonya inzu hari urabona iyi kaminuza harabigamo akenshi nibo bakunda kuyinyaka
hari abantu bagifite imyumvire kubakobwa bibana cyangwa se baba bicumbikiye nkuko ko rimwe na rimwe bari birara abandi bajya mu ngeso mbi ese we muri abo bantu cumbikira muri abo bakobwa cumbikira ubabona gute
rero wa musore we urubyiruko rw'ubu ngubu rurimo ibice bibiri harimo babandi bita abagifite umuco noneho harimo nabandi ubona basa nabataye umuco hari abakobwa bamwe na bamwe ncumbikira ariko ugasanga nibirara niko nabyita nkabona yinjije abasore ngo barigana nge nkabyihorera nyine kuko icyo mba narabahaye ni inzu zanjye gusa ariko ntabirengeje ingoyi hari n'abandi bakobwa usanga narahaye inzu nkabona n'abana beza pe bakajya banaza n'abagenzi bo bagasengeraho ariko hari n'uwe minzu hanyuma y'ukwezi cyangwa abiri nkumva ngo bamuteye inda urumva abibirara bariho ariko n'abitonda bariho urubyiruko rw'ubu ngubu inama narugira ni uko mbere na mbere nibafate umwanya bitekerezeho nicyo cya mbere umenye ngo niba uri umwari niba uri umusore ikintu cya mbere ni ukwihesha agaciro ukirinda ingeso mbi akenshi na kenshi ugakunda kugira communication n'ababyeyi bawe kuko niho uburezi bw'ibanze buturuka bite kuganira ku bantu bakuru baganire nabo bababaze ati bikorwa gute kuko urabona kera twebwe impamvu kera tutijandikaga mu byaha twari dufite umuco
Antoine akunze gucumbikira urubyiruko rwiganjemo abakobwa ati abantu baratandukanye abibirara bariho n'abitonda barahari ati ni byiza kwitekerezaho ukihesha agaciro
nibyo koko ntabwo twakwirengagiza ko hari ababigiriramo izo ngeso zitari nziza ariko nanone hari n'abandi badakuramo ingaruka mbi
cyane rwose buri wese agira intego ye mu buzima gusa umuryango nyarwanda wareka kuzajya wumva ko umukobwa wese ugiye kwibana muri ghetto ari ukubera uburara ndabyibuka ari ahantu hamwe nari ndi kumwe n'abashuti banjye turi kuganira ku buryo umuntu abayeho umukobwa umwe avuga ko yibana bamwe bagenda babivuga nabi ati njye ntago mbikunda bagaragaza uburyo butandukanye bagenda bamubona mu ishusho mbi hari ariko n'abandi bagaragaje ko buryo umukobwa wibanye aba ashoboye kuko bimufasha gufata intego ye mu buzima
turimo rero turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka twakire Christella atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse
Bagenzi banjye barakoze nanone kumikaze rero bakunze ibikiganiro mudukurikiye tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikorerwa abana b'imfubyi aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikorerwa abana b'imfubyi rihagarare reka duhere kuri Shyaka Steven uherere mu karere ka Rwamagana aho yagize ati abana baba bakwiye kwaka imitungo ariko binyuze mu mucyo nkuko umubyeyi yarera umwana yakuraka mu mugabane rero kuba abana bakwaka imitungo y'iwabo ni uburenganzira bwabo nta kosa baba bakoze naho niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati abana kuba bakura bakaka imitungo cyangwa bagakurikirana imitungo yasizwe n'ababyeyi babo birakwiye mu gihe amategeko avuga ko mu gihe ababyeyi bitabye Imana abana babo nibo bonyine babemerewe kubazungura kereka badahari Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati abana kuba bakwishyuza imitungo basigiwe n'ababyeyi babo bamaze kwitaba Imana nibyo bagomba kubihabwa nta mananiza kandi niyo miryango ibikwiye gucunga neza iyo mitungo nanjye nabaye imfubyi uretse ko njye nari mfite abavandimwe bakuru bituma tutarererwa mu miryango ariko nabanye n'abana babayeho gutyo usanga imiryango igiye kubarera ikangiza imitungo yabo bigatuma abo bana bahava bakajya kwirira Ubu ni bwo butumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Reka tubashimire mwese twabanye muri iki kiganiro by'umwihariko mwe mwadaye ibitekerezo byanyu. ikiganiro ejo na tugisoreje cimiro we wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone nige na Roger waruyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispy waruri ku buhanga bw'ibyuma. Yo bagezago y'ikiganiro ndi bisabye Christine ndetse na mugenzi wanje
Anisa Bin umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza.
Nshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikrofoni nawe washyize hamwe iki kiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese.